ngomza senyanyenzi namanyala ngoba zayinyenje nyisaya zilifuni lokhona ushut mashutule galaza mina sibamba abantu bamfala shisa bathu abadala ziyeke mfana lokho yinkobela ngisatha sakamatis novela pela sathandwa lokhokho wami esinesemnyakeni embalweni ngisatha sakamatis ngoba ngithanda ngisatha sakapela pela ngoba ngizonda ngisho ngoba mangizama uvavele bebhekele nomuntu engathi amadodoza ngayishaya le ngoma ngajabula zonke iy'nsizo ney'ntomi zangakithi zathi dango nasemkabuni wajabula uthandeka mtheni lajabula imodelisi unompilo dlamini kwelasepitoni wajabula unoxolo mthelezi kwangweni wajabula ubamahambani kwagweni waphinde wajabula usibongile nkosi ememeni wajabula umthunzi uthembi kwaqela uzonda bamzondayo ibhodo lokuphelela ngulube abafundile bathi king of levels wajabula ubhishophu umtheni umlamuli mkhulu wajabula ubaba usithole kwagweni umafonela idlozi sithole phomoroyi ngibuye kanzima kakhulu kulo nyaka umfane ofisa ukuthwala idunga obisikim sami sinzima kakhulu ngidlaba nawe ulethiwa kwabuthelezi kanti ukhona futhi ustok sign magida komizi ngithoma igazi ngezishwe yini usiyethabo kazulu ukhona ujikelele isiposha abantu samateka amhlophe phesha kubodwa umehlela ukhona umhlambi wembongolo zamadoda nezabafazi yamlandela ngazi thiziyotholana ukhona umlabalaba lodalwa ziyingane zisidakeni ukhona uthuthana umfokandlulu thintathinta gatseli liyashona ilanga ukhona udokini ukhona uphathaphatha gijima mfana omncane mabhongo yongibuzela phesha komfuna ukuthi yake yalwa yini imbuzenkolo ngalokho ngishile ukuthi nithisawubala akukho lutho zintuli zemva kwebhasi ayikho ingozi awufika mncumo